mwene data se hari bibembe ufite
Rekara urabona se hari bibembe ufite ndera depe
Oya oya ntabwo ari byo nkubwira ntabwo nkubaza ibibembe ariko ibibembe ni nk'icya
Ibibembe byangiza uruhu ariko kandi cyaha cyangiza ro Nidutabona umutuvura ibibembe ubibembe bigomba kurya umubiri bikawumaraho tugapfa Nitabona rero umuntu ukwiriye ugomba kuvura icyaha nanone tugomba gupfa kandi turamuka dupfuye tuzize icyaha nta kuzongera guhura n'Uwiteka ubugingo mu Baroma igice cya 6:23 haratubwira hati kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu Gatiye kugicara cya 16 Yesu Kristo yageze Kaperinawumu abantu baje kumureba ari benshi bari barumvise ibintu byinshi by'ibitangaza yakoraga nuko umunsi umwe Yesu Kristo ajya gusura urugo rumwe asanga abantu benshi bamutegereje abantu bari benshi cyane mu nzu huzuye ndetse no hanze bose bashikoma amaye bashaka kumva inyigisho ze nuko haza abagabo bane bahetse mugenzi wabo wari waraguye ikinya bashaka kugira ngo Yesu Kristo amuvure ariko ntibashoboraga no kumwegera hafi kubera abantu ko bari benshi cyane ariko kandi bari bibemeje ko bagomba kumubona nuko burira inzu bapfumura igisenge barekura wa mugenzi wabo aramanuka nuko Yesu Kristo abonye kwizera kwabo bagabo abwira uwo murwayi ati ibyaha byawe birababariwe nuko hamwe mu bakuru b'abanyamadini bari aho baravuga bati uyu mugabo ashobora kuvuga ate muri ubwo buryo atarigereranije n'Imana Ariko kandi Yesu Kristo amenye ibyo bibaza arabaza ati ni mpamvu ki mwibaza ibintu nk'ibyo arabaza ati cyoroshye ni iki ni ukubwira uyu mugabo ngo ibyaha byawe birababariwe nangwa atoragura umukeka we wigendere nuko Yesu Kristo abwira uwo mugabo ati hagurukire wigendere tera umusambi wawe ugende